nikwite habibti, nikwite masupa sana, nikwite baby, nikwite majina yote na yomanisha mapenzi, nikwite wa moyo wa mani, nikwite lazizi, swezi, naogopa kukuthi, naogopa huwezi, kwa mekuja bila mwenzi, vimbeka wewe wako wengi sana mami, zunguka sana uko peke yako tumundani, mpondo toni, ama kwenye majani the fashion, rangi mbo zako tanga zotosha la lotion, piga ma belly dance, wonyeshe what you got, kiuno kwa popo kusi, wezi kwa mbuto geti. Na umepewa kama gombi, raha kukutazama ni zaidi ya kucheki mufu na wapoteza poteza. Yani unameza, blueprint onyango ipo kwako na niweza. Kuonekana, watu wanakutazama, unaogopa fitisho au ni aibu tuizo mama. Kwa juu kama mafuta house, kwa nini wasishangae? Mpaka unaogopesha wewe kiwango cha baadaye.
Wale wengu wasikulete, amilio mana efe, sasa piga kelele. Sani dedala, nebo sinabo no makubi dewala. Ya chichicho, babuze cheba talaba. Eya kuwa ya mama nyinyu inza lukaba. Bounce, bounce, bounce. Usiogope uzuri wako wote unawapunika. Bounce, bounce, bounce.
Kila nekona moyone netikishika.
Bounce, bounce, bounce. Uzuri wako wote unawapunika. Bounce, bounce, bounce.
Kila nekona moyone netikishika.
We be rocking together. Leon Island is forever. Lama, make him know. I will bone shot, lock shot.